Amasana wanda.
Agano, naishi kwa ufunuo, oh, kwa ufunuo, natembea kwa maono, oh, kwa maono, nayajua maandiko, maandiko, natembea kwa maono, kwa maono, nayajua maandiko, maandiko. Shida zangu kamaliza, kamaliza. Kaniweka kwa mwangaza, Yesu kwa mwangaza. Roho wake kanijaza, kanijaza. Moyoni ameniweza, ameniweza. Anipenda siyo siri, siyo siri. Nema yake ya sitiri, yani sitiri. Anipenda siyo siri, Yesu, siyo siri. Nema yake ya sitiri, oh, yani sitiri.
Amasana wanda, wanda, wanda.
Amasana wanda. In my hand, speed on my feet. I have a future that is not fractured because it is structured by scriptures. I've divinity in my mentality. I am a general in my generation. I'm a son of signs and wonders. I am made for signs and for wonders in Christ Jesus. I'm a son of wonder. I am mad for signs and for wonders.